ebirungi byofuna entalo zowangula kisa kya mukama oyo mazima noyambuka eddala paka eri gye batasuubira kisa kya mukama oyo togayita magezi bano si basiru mukama yabageze n'obuwenjawulo mwali mwali Kitwalenga kikulu, mukama manyanyika.